Kevin Yashikulile, Moses Sakala of the Sakala Brothers, Tommy Dina Mafel.
And beats music.
In the 10-10-9.
Mavuto wa chalo, tuka ya konkereza, ya kozo kubaya. Nane njine mundu, ntawizina, ni mavuno mkala osangalala.
Vina dina seti vineko, kumangu vina buino, mtu saja irika. Kambani na seti kambeko, kuma ukamba buino, mtu saja irika. Kivela nkoni, zombe ambela, work hard and have a good time.
Juvena is to always see you suffer. Kuli veve ilitenga life yako ilitafa. Yonze wafuna ulira monga ni mazapufa. If you get money, family ziva funika kufa nizindiwe. Swama funsa sosi ya poverty, but ukakwata wakupangila machati. They say that man is evil, but being broke isn't holy. Paza pulaza vana susama chesa my story. Kuli pena rieso ukapadwa ya gemuka. You choose whether kufa rich olo osa uka. Jalo chili cruel, sosa la puka. Life si chibala but ufu ni kosunga. You gotta keep living your dream, kosa uka. Olova funa usikonela tukanunka. Matu na vala kuliveva masekuka. Dine mtu nene nivele kwa super dupa.
Vina
dina
kumangu vina buino, mtu saja irika.
Atipua, atipua.
Kambani na seti kambeko, kuma ukamba buino, mtu saja irika. Kivela nkoni, zombe ambela, work hard and have a good time. Kivela nkoni, zombe ambela, work hard and have a good time.
Kienani, kwena choka life yese pita monga mpili mpili. Ndiye peta ziva henesi kweze tujili jili. Life yo vina madansi ya jayama kili kili. If you hating how I'm living me, I see you too busy. Happiness ili free doesn't cost any price. Be careful how you throw it life ili monga dice. I only have a few things but they aiming for my life. Cause I made a little success vani sonda na my knife. I work for what I'm having, I deserve to be shining. Minyo minyo ya mtengo see short and upper dining. Easy soft life tima enda na timing. Sakona weni pempe la mulungu keeps providing. See I'm a pressure out. Voye mbwede la unga fepo cha bempawi. Wonze tili na chance to be whatever we want. Aso simuwa ipopese katika toka mushant. Ni hard work.
Mavuto wa chalo, tuka ya konkereza, ya kozo kubaya. Nane njine mundu, ntawizina. Ni mavuno mkala osangalala.
Vina dina seti vineko, kumangu vina buino, mtu saja irika. Kambani na seti kambeko, kuma ukamba buino, mtu saja irika. Kivela nkoni, zombe ambela, work hard and have a good time.
On the mix.